Trim X Beats.
You're a queen, and that's how you should be treated. Usawa pe mamuna chika wenga uyo. Just give me your heart and I'm gonna treat you right. And better, baby, better. Ndiza kale daddy wako, uzakale mami wanga, baby, better. Zoma zunze kazi tahe, wera ine ndi kukonde, baby, wera, 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 baby, wera, 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 baby, ndi kudziwa mamu konda, koma iye saku konda, nde eno, utzingo kali la kulira, kumango cheze la misonzi,
ndawi ndino, ndino, iyo tupeze wina kaiwe, mamuna ndine, Nine, ndiponza kukonda taiwe,
baby, wera. Ndiza kale daddy wako, uza kale mami wanga, baby, wera. Zoma zunzi kazi tae, wera ine ndi kukonde, baby, wera.
Wera, 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 wera,
wera, baby, wera.
Wera, 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 wera,
wera,
wera, wera, wera, wera.
Poka undilale pano pasindi choka pano pasindi suntane Sindi ngalole mamuda zikuzuza nkazi pamene makufuna ime Even though iye alindi tito bad In your heart ama tito Even though iye alindi dola bad Ndi makwacha ndi kutola baby
Bwera ndiza kale daddy wako Uza kale mami wanga baby bwera Soma zunzi kazi tahe Bwera ine ndi kukonde baby bwera
Bwera bwera bwera bwera
bwera
Bwera bwera bwera bwera bwera
baby bwera
Bwera bwera bwera bwera bwera
bwera
Bwera bwera bwera bwera bwera
baby bwera
Bwera bwera bwera bwera
bwera
bwera Bwera bwera bwera bwera bwera
baby bwera
Bwera bwera bwera bwera bwera
bwera
Bwera bwera bwera bwera bwera
Iwe bwera 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 Iwe bwera Wait up, oh, baby.